Akachia kuli debi okulonda aka electoral commission kazemo kugana abantu okusigala mu bifo ebironderwamu nga bamaze okulonda agambye nti kino kimenya mateeka. Akachio kebi okulonda kagamba nti omuntu yenna bw'amala okulonda akwate bukwasi kuba eridde eka kuba amateeka tegamukkiriza kusigala mu kifo kironderwamu nga amalirizza okulonda. Ndi wakachio kebi okulonda omulamuzi Simon Mujenge yabakama asinzidde mu lukungana mulaba namawulire lwatuzizza ku kitebe ky'akachio kano mu Kampala n'ategeeza nti omuntu yenna anaasigala mu kifo ekironderwamu n'ayoolebwa abakuumaddembe yenenyanga yekka.
Voter protectors bwomenya omukitabo ekyamateeka tebaliimu sibo nyabo tebaliimu abalala temwagala kukula ati temwagala gobera amateeka katubiigiriza amateeka sibo nyabo voter protector mateeka taliimu era bwoba naawa simanyi wakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze zisinga mbadde gwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoki abantu betwandise ani agenda kukuuma kalulu kaffe nze nga candidate akalulu kange kanaakuumibwa bata katya aba agents boolina police station
byabaka maagambye nti abantu bokka abakkirizibwa okuuma akalulu be ba agent baba abeesimbyewo
kati nyawuli abagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidate
mu mbeera yemu omulamuzi yabakama alabudde bannabyabufuzi abakozesa olulimi oluvuula bannaabwe mu kampeyini ezigenda mu maaso
okuva mu kampeyini agenda kujjukira nti budde bwewakoze eki bwamuyiseko dda kati ayagala ayingireyo budde bwekiro atandike okukola kampeyini poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira please let us be responsible I think the first sign of a good credible leader responsibility respect for the law ekirala olulimi olukozesebwa bakandisebamu kwawula omumawanga oba mumadiini okukuma mu abantu omuliro
ate abayisa ebivulu mu nguudo nga banoonya akalulu nabo omulamuzi Simon Yabakama alabudde nti kino kyebakola kikyamu nnyo era kimenya mateeka.
Okuteeka ebivulu omu makubo oli n'atambula n'oluserengete lw'abantu so nga tetwagamba nti amakubo sigaba candidate si bokka beesimbyewo ekkubo lirina kusigala liri lya buli omu ayina eddembe okutambula gy'alaga naye bwe buvaayo n'okola ekivulo oba procession ng'otambula ku sipiidi ya kasoobo n'osiba ekkubo lyonna ekisi kya bwenkanya bwofuuse nakyemalira that's not right ekyo twatandika okitongoza ekintu ekyo nga yadde tuwanabeerawo na nomination za presidential candidates ku lunaku olwe twasunsula aba presidential candidates
omulamuzi yabakama era akangudde ku ddoboozi n'avumirira nnyo abawagizi b'ekibiina ky'NRM abaakola effujjo ku nkambi ya Kyagulanyi bwe baali banoonya akalulu mu bitundu eby'ekiwuhura mu Ankole.